checking. Microphone check, one, two. Yeah.
Number one productions.
Yeah. Stop stitching, I'm the new era rap MC. I tiny old witch daughters and a whack MC. I hate the old snitch bitches, get off this biggie. No zebra opinion, we hip hop, we jam, you see. Na lantern, man, jinga, jichunge, my shiny. You don't even name what to say, fucking funny. Scan me yet, no jeep in the money. Kakara kaka, babara, baba, and me shika chata. Washkaji wa query, mtani upenda kunita. Make a tea, neja, major life, wow, tight Joe. Make a mistake, regret it within you. Was so free, only Africa fighting for freedom. Sawa wangara, sogas na songa twice. In fact, kazana pamban, frana, msichana, smama. Wimo tutoka kimaishi, ni amini, kile ni nacho. Semo, kitafta utopata, ifoti zako, sita kweka town. Penda kazi, swadata, kazi, kazi, ligare. Kuandika ni uwezo, frikra chanya marengo. Kwetu pasuri, ngala ni umbi wodongo. Sezi disi kiwafa, hiyo kweli na suwongo. Ubongo finyu wa hater na heti kazi za jacho kechi. Nafanya tathmini, ache heti nza vichi kesho. Singoji kesho na fight leo mpaka mwisho. Je, unite leo mpaka mwisho.
We are still in number one. Nabali ya mtando burudani.
Habari ya mta.
Ya mtando burudani.
Habari ya mta.
Unaidisi we ni nani.
Nani?
We are still in number one. Habari ya mtando burudani.
Habari ya mta.
Ya mtando burudani.
Habari ya mta.
Unaidisi we ni nani.
Nani?
We are still in number one. Habari ya mtando burudani.
Habari ya mta.
Ya mtando burudani.
Nikisema gana stand up, I mean you get up nigga. Najua na sensi za michano, just cool nigga. Nikipita hivi, nikichana hivi, unadisi hivi, just be free. What you want nigga? Tinambo nataka ni moja. Ilo zito ilo nayo huwezi ya toja. Mkubwa umbo mdogo wa kufikiri. Na wapatungo zenye mbila mkivimba mnanawiri. Kipata mchongo na zugo unafanya siri siri. Tukio pamoja unavunga utaki diri diri. Leo na wajana kitambo shachoka kusubiri. Kona mchizi wangu meka kwa flow za piri piri. Zinawasha kwa hizi flow haufiki. Ni kama rave na tafta kiki kwa mziki ndo ni tiki. Sitafuti kiki kwa usniji kwa sifiti. Nigga, yeah, mini msafi. Ila unipati WCB. Mini young, bia ni dila somwasi wa MDB. Niko classic, baka na washusha kwa CV. Mini young MC, labado na wapa besha. So young nani, labado mtani na tesa na shanga. Nomba sole wezako wa nomba pesa. Kweli maisha ya fanani, ndomana popo anakesha. What up? Yo, Demo Classic. Yeah, it's time to kill them. Yo, Mega!
Number one productions.
I'm done.
Unaidisi we ni nani. We are still in number one. Habali ya mtando burudani. Ya mtando burudani. Unaidisi we ni nani. We are still in number one. Habali ya mtando burudani. Ya mtando burudani.